ibibazo by'ingabo z'igihugu bivugishwa ukuri ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane. Ntituzanga, zari zacu, izo ngabo zari zacu, ntabwo tuzanga na gato, ariko twanga ikinyoma, twanga ikinyoma, tuvugishe ukuri, turebe aho ibintu byapfiriye.
Mbwire Karangwa, mbwire na ntuzana neza. Ubu ngubu niho navuga ko ari ingenzi bo cyangwa inkotanyi. Igituma mbivuga ni iki? Ndangirize kuri ako mvuge Karangwa. Karangwa amaze guhunga ageze muri Kenya. Hamwe n'abandi ba ofisiye babiri bandikiye Kagame ibarwa narayibonye. Baramubwira bati twebwe burya twarahigwaga rwose twagira ngo tujye mu ntuza mu ngabo zanyu. Iyo barwa n'ubundi azabihakana nk'uko navuze yuko yahise iwanjye. Ariko ibyo arabizi. Ajya yumva ko umutima iyo barwa nayibonye kandi Habyarimana Manuel nawe yakoze muri Ministere de la Defense ashobora kuba iyo barwa yayiguyeho. Ariko icyo nzi ni uko Manuel yambwiye yuko umunsi umwe Kagame yaramubwiye ati se bariya ba ofisiye bavuga yuko bashaka kugaruka, yewe nigeze hari Abanyarwanda mbuza kugira ngo baze. Igituma bataza kuko bagomba kunyagikira. Yewe ntawe ugomba kubwira ngo naze, nibaze, niba nta kintu biro profi. Uwo ni Karangwa. Witwa Neritse. Amaze kujya mu Rwanda kabiri akaza yigamba ko yageze no muri mese agasangira nabo bantu b'inkotanyi. Dongo murumva dukeneye abantu b'abanyarwanda bagenda bameze gutyo, umwe ubu ngubu asigaye agenda mu Rwanda uko yishakiye, hanyuma yatangira akavuga ati ati cyaba kuza ati tubajwe nuko tutakwishe rwose ibintu ibyaha byari bikuriho, kandi nawe yayandikiye mu gitabo yuko ntabaye umwere ku bintu byose. Ibyo rero babiceceka. Procureur General Harerimana Stanislas.
Yego.
Arambwira ati sabakunze. Ati rero ati ari Mukama Reverian na Karangwa bo nibo baguhereshije muri ntuza muri prison. Ati jyewe kuva kera nababwiye ko nta kintu mbona kigushinja.
Rwamagana habaye nandi marurerwa hari indi kompanyi yacu yarashe kompanyi yarashe bateri ya Musonera, ikompanyi imwe ijya ande bandade irahunga. Habaye ibintu byinshi biteye ubwo Rwamagana. None urumva rero urumva muri icyo gihe cy'intambara yibonye nk'umuntu nk'aba ofisiye wa kwibintu nk'ibyo ngibyo, abantu batinya gutekereza ko ari wenda tuvuge ari senke mu korone babandi ari abantu bakoranaga n'umwanzi. Nta kuntu tutashobora kubitekereza gutyo. Ubwo nibwo bisaba kunzi rero yafashwe arabyivugira, afatwa na G3 de la gendarmerie wari Posiane, bagize muri Posiane hamwe na Nsengiyumva. Urumva rero ibyo bintu
ibyo kunse giyumva yarashinzwe iperereza
y'umusirikare. Deja urumva deja au départ urumusirikare ibintu byo muri ntambara byari urumva ni cya giteye ubwoba atakaje amasasu aravuze ngo yagwe muri ambiscade ngo bayamutwaye niko yagiye abeshya. Ikindi cya kabiri arimo kubwira abantu mu kigo cyo muri groupe ngo abantu batewe kandi atari byo. Kubera ko Rukatre gatsinzi yagiyeyo agezeyo kuko iramaze kubashobora itamajoro icyo gero bashyizeho, agiye asanga Musonera cyari Kayonza n'umugabo ati sati kuvuga ngo Rwamagana yatewe ati bimeze bita ndaterekada atahubwo terekanze ngusange ngwe Rwamagana araza ramusanga asanga hagati ya Kayonza na Rwamagana nta mwanzu uhari ahubwo ni nawo kaduruva kabaye krepa Paris abakunzi naba nundi wari ufite indi kompanyi wari warashe kompanyi warashe batayo ya Musonera ntirwa mvuga ngaho kuko sicyo ntabwo ari cyo ndavuga kuri Sabakunzi gusa. urumva nyine urumva biki iyo comportement yari afite mu gihe cy'intambara urumva nta muntu nakuna tayi guhagarika setero minimum
radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC uno munsi turukwa kabiri tariki ya 20 mata umwaka w'2021 mukamukomeje kumva ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzira bwoba XFA bikomeje kutavugwaho rumwe iki kikaba ari igice cya 13 tukomeje ubuhamya bwa Major Bams François Abakunzi umuxver igice cyabwo cya gatandatu muri kumwe nange muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Sixwell Musangamfura umutumirwa wacu nkuko maze kwivuga mu kanya akaba ari Major Bam François Abakunzi ubushize tariki ya 13 z'ukwa kane 2021 mugenzi wanjye Sixwell Musangamfura yabagejejeho ikiganiro na Major Petro Claver Karangwa wari wadusabye kugira ibyo avuga ku buhamya bwa Major Bam François Abakunzi by'umwihariko ku gice cyabwo cya gatanu nibutse ko Major Pierre Claver Karangwa yarashinzwe iperereza rya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu mu gihe FPR Inkotanyi yagabaga igitero ku Rwanda yahandavuga tariki ya mbere ukwakira umwaka w'1990. Muvandimwe Sixbert rero ni wowe muri cya kiganiro igice cya 13 wavuganye na Gana na kona Major Pierre Claver Karangwa mukorana ikiganiro cyakurikiwe n'abantu benshi cyane tubashimire ariko rero nk'uko mwanabisezeranye twagomba guhamagaza Major Bam François Abakunzi akagira nawe icyo avugaho kuri icyo kiganiro cya mugenzi we Petro Claver Karangwa nkuko kandi mwanabivuganye umunsi Petro Claver Karangwa azumva hari ikindi yarenzaho imiryango irafunguye muvandimwe Sixbert rero ijambo ni ryawe
ndagira ngo mbanze ngusuhuze urahora komeye
urahora umeze neza
ndagira ngo kandi nsuhuze na Major Bam François Abakunzi buriya mu mwanya nituza kumufungurira mikro na waraza gusuhuza abatwumva nagira ngo rero nsuhuze abumva radio ishakwe nsuhuze inshuti zacu zose nsuhuze n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda bazumva kino kiganiro nanasuhuje kuko n'abantu benshi cyane bakurikiye bino biganiro turiho dukora muri iyi minsi koko nk'uko twabivuze wari we wese wifuza gukosora cyangwa se kuvuguruza cyangwa se kuzuza ibyo tuba twavuze muri ibi biganiro tumuha ijambo ni muri urwo rwego Major Pierre Claver Karangwa twamuhaye ijambo kugira ngo vuguruze cyangwa se akosore ibyari byaratangajwe na Major Bam François Abakunzi mu biganiro byari byaratambutse mu buhamya yari yaratanze ibindi biganiro duteganya tuzakomeza kuri iyi nyito nyine kuri ibi biganiro twatangiye ibi biganiro tugeze ku cya 13 ibindi biganiro twateguye bizakomeza ariko twavuze tuti ni byiza ko nk'uko mu kiganiro cya 12 twabisezeranije abatwumvaga kandi nk'uko n'abantu hagataho bariho bagenda batwoherereza ubutumwa babisaba twumvise ari byiza ko Major Bam François Abakunzi ahabwa ijambo kugira ngo mu by'ukuri natwe tumusobanuze niba ibyo yatubwiye koko akibihagazeho cyangwa se niba ibyo Major Pierre Claver Karangwa yaba yaravuze byaba koko ari ukuri cyangwa se atari ukuri niyo mpamvu rero uyu munsi koko twamutumiye kugira ngo tuganire twamutumiye kugira ngo tuganire yumvise ikiganiro cya 12 twakoze ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzira bwoba far gukomeje kutavugwaho rumwe hakaba hari nyine ubuhamya bwa majoro Pierre Claver Karangwa aho yasobanuraga ibyo twamuvuzeho mu kiganiro cyacu ndumva ari ikiganiro cya 11 aha mu buhamya bwa majoro Bamu Francois Sabakunzi nibaza ko bwari ubuhamya bwa 5 ndagira ngo rero kuko majoro Bamu Francois Sabakunzi nguhikaze muri studio za radio ishakwe ndagira ngo mbanze ngusuhuze kandi nyuma yaho ndahita nkubaza n'ibibazo bimwe rwose nari maze icyumweru cyose ntegereje kukubaza kugira ngo numve niba ibyo tubwiye mbere hari icyo ubyuzuzaho cyangwa se ubikosoraho Major Francois Bamusabakunzi urahora komeye
muraho Sixpel muraho cyane nawe Joseph Ngarambe muraho
yahumbira Major Bamusabakunzi ndakumva neza cyane
turakumva neza cyane kandi
murakoze
aho turamahoro
ye natwe turamahoro murakoze kongera kumpa ijambo nibyo nagira ngo mbanze nshimire radio yanyu nshimire abantu bose bumva radio ishakwe nabumva ikinyarwanda bose nkuko Sigisiberi yabivugaga kubera ko aherutse guhita ikiganiro kuri radio yanyu cyamajoro Karango wavugaga ko naba naramubeshye ibintu none rero nishimiye kugira ngo twongere muri uyu kuri uyu munsi tuvugane mu byo numva Karangwa avuga bidafite ishingiro ndakeka ko wenda turaza kubona umwanya wo kubivuga byose ariko niyo tutabona ubwo mwazampa igihe cyo kugira ngo ibintu byose mbisubize byibura nkuko nawe yavugaga ngo abashimira ngo mwarakoze ngo demokarasi niyita umuntu wese ashobora kwisobanura nkaba rero mbashimiye ubwo mbashubije ijambo ryanyu ibibazo mushobora kumbaza nkaba nayo basubiza nkuko Sigisiberi yagendaga avuga ati ibyo nzabibaza Major Sabakunzi numva icyo abivugaho murakoze
Urakoze cyane rwose kuba witabire buno butumire kandi ukaba witeguye gusubiza ibibazo tuza kukubaza ndagira ngo ntatindi abatwumva mpite nkubaza ikibazo cya mbere waratubwiye uti iminsi mike ya mbere yuko mfungwa iminsi mike ya mbere yuko mfungwa Majoro Pierre Claver Karangwa yaje iwanjye mu rugo ndetse turasangira yambwiye ko no mu kiganiro byaratambutse ko atigeze agera iwawe mu rugo ko niba atarigeze agera iwawe mu rugo ni ukuvuga ko no gusangira mutasangiye icyo urakivuga hiki
ye urakoze Sixpel urakoze Joseph Ngarambe nkuko nigeze kwivuga mu biganiro biheruka nagiye nsaba abanyarwanda kugira ngo bahindure imico yo kubeshya ubu ngubu aha ngaha tugeze mu mahanga muri aka kaga twese turimo twazize abantu b'abanyarwanda bari mu butetsi bagenda babeshya gero nkeka ko icyo gihe bamwe turi cyane muri bihugu byo mu Burayi twagombye kumva ko ikinyoma cyagumye guhabwa intebe muri kiriya gihugu abategetsi bagenda bica bagakora ibyo bashaka abo bantu babigiyemo bakabikora nabo bagombye gusaba imbabazi aho kugira ngo babeshye naratangaye rero kureba uriya mugabo yaravuze ngo nari inshuti ye mu kiganiro abivuga rwose nk'inshuro ebyiri atari ko ntabwo twagenderanaga atarambeshye wenda ku gikongoro ntabwo ari igitarama ariko sinari nzi umuntu w'inshuti ukuntu yavuga ngo ni inshuti ntagende iwawe ariko rero mu biganiro nakoze nagira ngo mbwire Karangwa mbere yo kugira ngo ajye asubiza ajye yumva ibyo namuvuzeho uko jyewe ndatekereza ko nta hantu nigeze kumubwira ko namuhaye ibishampanye ko nta hantu navuze yuko amaze gusinda aribwo yambwiye ko Serubuga agiye kumufata kuko agiye gukora kudeta nta n'ahantu ndigeze mucurira mubwira ko we anywa champagne wanjye kubera ko atayigura kubera ko yaravuze ngo yari afite ikamyo muri SGP imuha amafaranga ngo kandi ngo afite n'amafaranga ngo ya service de la seigneurie ngo yashobora gukoraho kugira ngo yigurire champagne ibyo rero ndakeka ko iyo mvugo nk'iyo iyo umuntu wategekaga za lanse nyuma yacu ngo muri ministeri de la defense ari imvugo yayo niyo kuri mangatanya kugira ngo atashobore no kuba yasubiza ikintu cyari cyaramufashe uwo munsi ku wa gatanu kugira ngo agere iwanjye ariko yarakoze kugira ngo avuge ko yari inshuti yanjye ariko atahageze kuko byatumye ntekereza ibindi muvugamo ko yakoreshwe na Serubuga nabwo akabyanga namusaba rero kugira ngo ajye abanza yumve ibintu byanjye ibyo namuvuzeho mbere yo kuvuga ibintu ntavuze kuko mu kiganiro cya cumi na mu gice cya cumi na rimwe aricyo kiganiro cya gatanu cyanjye nta hantu nigeze mvuga ko namuhaye champagne nta naho navuze ko yavuze ko agiye gufata Serubuga yasinze birababaje rero kubona umuntu nkawe ahabwira abanyarwanda bumva ikinyarwanda ngo yari inshuti yanjye ngo ntabwo nageragaho ngo nono ibyo ntibibaho ngo ahubwo sinzi ibyo ari byo ibyo byanyibukije nyine ari gukora ikiganiro kuri Voice of America bamubwira batetse ko zigira nyirazo yari inshuti yawe akakwereka ahantu bavuga baba barahambye abantu ihita umutamubajije abantu babahambye ko yari inshuti yawe ato yari ati nanjye nari nzi ko ndi umunyagitarama bibyaye rero nk'ibyo ngibyo umuntu ni inshuti kandi niko navugaga mfungwa nari nzi ko ari uzanderivura ariko ubu nk'uko Serubuga na Simbikangwa bagombaga kunyica rude nawe avuga yuko uretse ko njyina cukiranye amagambo agomba kuba abishaka ariko kugira ngo ayobye amarari kubera ko avuga ko natangiye kubona akazi ko kugemurira abasirikare ku itariki ya gatatu ubwo se umuntu wo muri ranse nyuma wankurikiranye kugeza Rwamagana za Kayonza ku itariki ya gatatu yigeze yumva ibiganiro bya mbere cyangwa yari azi ko komisiyo yanjye kandi njyewe narahawe amategeko ku itariki ya kabiri nkava i Kigali mu majoro mu masaha 12 birababaje rero ubwo njyewe ntabwo mwihakana kandi narabivuze yari inshuti yanjye ariko ubwo ibyo byo kuvuga yuko atahageze afite impamvu ubwo yari yazanywe n'ibindi imana nagize nuko ntacyo namubwiye icyo kibazo ndumva nakirekeraho kuko ndumva nshobora kuba na kwisubiramo cyane
urakoze ndagira ngo ukuri mu by'ukuri ni wowe ukuzi na majoro Pierre Claver Karangwa kuri ibyo ngibyo nabishaka akatubwira ati ndashaka kugira icyo mbivugaho arakaza neza hari icyo wavuze kindi uvuga kubyerekeranye naho wari wavuze ko dossier yayikoze yabitumwe na Serubuga ndagira ngo ngaruka aho ngaho maze kuvuga icyo kibazo koko yakivuzeho yavuze yuko umubeshyera aravuga ati jyewe nakoraga muri ministeri muri ministeri y'ingabo ishinzwe iperereza muri ministeri y'ingabo dosiye twayikoze nk'abashinzwe iperereza muri ministeri y'ingabo kandi Serubuga yari muri leta majoro twe turi muri ministeri y'ingabo nta kuntu yari kumpa amategeko atanyobora kuko jyewe wanyoboraga yari koloneli Rusatira wari niwe wari umunyamabanga mukuru wa ministeri y'ingabo niwe wanyoboraga ntabwo rero undi yari gusimbuka unshinzwe ngo aze kumpa amategeko y'ibyo nkora ati cyane cyane hari naho yavugaga ko yakurikiranye yagukurikiranye mbese kuva wahaguruka mu kazi yari ashinzwe ko yakurikiranye ubutumwa wari urimo none yarabigaramye wowe urabivugaho iki ni gute wavuze ko Serubuga ari we wamuhaye amabwiriza
ye urakoze six very gituma nabivuze mbere yo kugira ngo ajye ansubiza ajye yumva ibintu navuze kuva kera kandi ajye yibuka ibintu yakoraga muri ansenyuma amenye nibyo yakoze kuva itariki ya mbere kugeza igihe aviriyemwo muri 92 nkuko yavuze ajya muri eta majoro ya gendarmerie gukora ibya ransenyuma nabyo byo kuneka nagira ngo mabwire ko je mfungwa ku itariki ya gatatu mumbore kubasubiza inyuma kuko ibyo nayo bivuze nafashwe mu masa hagati ya saa 5 y'igice na saa 12 z'amanywa mfatirwa muri grupu ma ya Kibungo iri Rwamagana yategekwaga na kumanda Haguma Andre maze gufatwa najyanywe muri presidency ya Republika ibyo narabivuze ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nuko nk'umuntu ushinzwe ransenyuma unavuga ko ari umujandarume wize amategeko kubona mfatwa nta muntu wigeze ambaza n'umwe uwo muntu avuga ngo yari inshuti yanjye ahubwo nakwibaza yuko nawe yari mu bantu bankurikiye bagomba kuwufata kuko avuga ko twajyanye uretse ko avuga ko ari itariki ya gatatu ye navuye i Kigali nagira ngo abyumve navuye i Kigali ku itariki ya kabiri ubwo rero nuko bayo ko Karangwa ibyo byose yarabirimo
itariki ya kabiri ni mugoroba
itariki ya kabiri ni mugoroba ariko nafuye i Kigali bamfata ku itariki ya gatatu Karangwa ibintu byose abishyira ku itariki ya gatatu ahubwo iyo usanze ari no kuvuga avuga ko abasirikare banjye batatu bishe je navuze bane urebye ibyo avuga baba barabishe ku manywa ahubwo ukibaza ukuntu batatse icyo gigo ntanavuga ati saba kunzi bari bari kumwe kandi jyewe navuze ko abo basirikare babica babishe ninjoro ku itariki ya gatatu je nafunzwe ndi mu Ruhengeri bavuga ko ndi gutera hamwe n'umugore ngo utegekaga hotel deriva yakeka ko rero ahangaha sinzi niba ari ubushobozi buke cyangwa kutagira ubushishoza mu kazi ke nagira ngo mvuge ko igihugu ntabwo cyari gikeneye abantu bakora nka gutyo umuntu ashinzwe ransenyuma general niwe wagombye guproteja abasirikare bagiye ku rugamba abantu batangiye kubafata batababajije ubwo se twari mu kihe gihugu umuntu bashobora kubyishimira akavuga ngo yakoraga akazi koko nta kazi ahubwo yakurikiranaga abantu ashaka kwica nawe kimwe na Serubuga na basimikwangwa n'abandi ubwo rero igituma mbibabwira nuko
hari akantu gato cyane nagira ngo gasobanuke neza wavuze ko wafashwe mu yahe masaha ugereranije ni hagati y'isaha yihe n'iyihe saha kuko numvise igihe wavuze gishobora kuba ari kirekire cyane nkurikije uko wari wabisobanuye imbere
oya nafashwe hagati ya saa tanu z'amanywa n'igice na saa sita z'amanywa nafatiwe i Rwamagana
birasobanutse rwose naho ngaho nashaka
kuhasobanuka aho naho nashaka kugera icyo ni icya mbere umuntu uvuga ngo wari inshuti kandi narabivuze nari nzi ko mfatwa ku muntu w'inshuti byibura ntari kujya kurengana muri ibyo bintu kuko aziko iyi umuntu wese afashwe we yarafite ni competence yo kuba yanamfata cyangwa ubwo ndashaka kuvuga na bari abasengiyuba na police yani bafite bari bo officier de la police judiciaire byo mu mategeko nibyo ariko bamaze kumfata bagombaga kumbaza ntibagombaga kujya kumfunga ngo bamfungire mu ruhengeri batambajije nababwiye ko mbazwe ubwa mbere nabajijwe ku itariki ya 12 mbazwa na Nsengiyumva na Tore yazanye na Munyakazi ibyo simbigarukaho maze rero ubwo urumva ni ibintu navuga yuko akazi kataga gukoraga ndaza no kugaruka ku by'amasasu turaza kwivugana umuntu witwa Haguma yakoze raporo ku itariki ya 13 cyangwa ku 10 nibwo yakoze raporo ya mbere urumva umuntu nari nafunzwe ku ya gatatu Haguma yakoze raporo ku itariki ya 13 cyangwa ku 10 ntabwo nyibyibuka neza ariko nimureba mu matariki amaze kuyikora ubwo ku itariki ya 23 z'ukwa 10 niho perezida wa Repubulika yafashe iteka rya perezida ande meta d'office et sans préavis de mes
fonds ahandumva ubeshye itariki wavuze ku itariki ya 23 z'ukwa 10
23 z'ukwa 10 1990
yego
nibwo bamvanye mu gisirikare
yego
ngo nabyo biraza kumfasha kugira ngo musubize
iteka rya perezida
iteka rya perezida
utarabazwa
natangiye kubazwa n'abantu bo muri service d'ansalari d'orance nyuma ku itariki ya 28 cyangwa 29 nabajwe iminsi ibiri ikurikiranye
tariki ya 28 cyangwa 29 z'ukwezi
kwa 10
yego
mazwe kubaza icyo gihe nababwiye ko bahise banjyana mu muheno ahantu hatavizuba ngumyemo aho hantu mu muheno nabanaga no mu majoro witwa Mutambuka twiganye Gaspari bana n'abandi bantu babacuruzi n'abakozi witwa Sakumi Anselme witwa Rugema Dominasiani n'uwitwa Mukarura Indeshari abo bantu rero aho twari turi bo bavuyeyo ku itariki ya 6/12 baba transfer i Kigali kugira ngo bazajye kuburana devant la cour de sûreté de l'état umunsi baza kubazana directeur wa prison sukiranye yaraje arambwira ati sabako ati rwose ni byiza ati wowe basanze nta byaha ufite ati ni ugutegereza ejo jo bundi uravamo nibwo nabwumbwiye ntariko nimwagombye kumvana ahangaha ati oya mbona ari guseka ariko yabimvugishije neza nkuko nabivuze mu biganiro bishize noneho ku gatima ndatekereza nti okay ubwo ngiye gutaha wenda barashaka kugira ngo noyo kujya abandi bari bafungiye ibya politike bari ntacyo reka ntegereze ubwo rero kuva ku itariki ya 6 navuye aho ngaho mu kuzimu ku itariki ya 13 z'ukwa 12/90 igituma ngiye muri ibyo ni iki nuko abantu batangira gufatwa niki na mico itangira irwamagana ku itariki ya 3 ishyira ku wa 4 icyo gihe nari nafashwe muzi ko nababwiraga yuko iryo kinamuce rwakozwe na Gahinteranya na Serubuga na Hagumana Neretse ubu none mwiyumviye ibintu Karangwa bavuga yuko nawe icyo gihe yari rwamagana bizi ariko rero ntabwo nshaka kugira ngo ibyo byirwamagana bitindeho cyane ikigaragara nuko Karangwa muri komite ministerieri yari yarashyizweho na perezida wa Repubulika yategekwaga na Nkubito Alphonse Marie irimo Sanzuera irimo directeur wa Sesera irimo representant wa ministère de l'intérieur n'umu representant wa ministère de la défense Karango we yari president wa ministeri de la defense. Igitabo rero cyaneretse umwe mu mfubyi za Habyarimana muzi nawe uhiyandikiye avuga ko saba kunzi ira été branchi de toutes ces accusations. Iri kuri page ya 92 igitabo cye.
Ni ukuvuga ko saba kunzi yahanaguwe icyaha mu bintu byose aregwaga.
Branchi de toutes ces accusations. Ira reintégré l'armée. Nabyo turaza kubigeraho.
Yasubijwe mu gisirikare.
Yasubijwe mu gisirikare.
Bisobanura ko byahanaguraga kandi gusubizwa mu gisirikare ni Perezida wa Repubulika wabikoraga nawe ministre w'ingabo. Bihanagura icyemezo yari yafashe ku itariki ya 23 z'ukwa 10 1990 aho yari kwirukanye nta nteguza.
Urakoze kugira ngo unyunganire muri ibyo ngivyo nagiye mvuga koko ibyo uvuga nibyo Yosefu ariko rero urumva ko iyo komite ministerieri ku rupapuro rwa 80 cyangwa 82 bavuga ko iyo komite ministerieri yayo gomba kureba abantu niba barakoze ibyaha cyangwa batarabikoze aho nagira ngo mubyumve abumva radio umuntu witwa Karangwa nagira ngo ndabibabwire ko Serubuga ni wivuga mu gitabo cyaneretse. Karangwa ni we wabwiye aba wafashe initiative yo kugira ngo abantu 1800 bafungiwe i Kigali bajye harya muri ka Kigali. Serubuga avuga yuko umuntu witwa Nkizinkiko yabyanze akavuga ati abagore b'abasirikare bari gukubita abantu bashobora kubica. Ariko avuga ko ari initiative y'uwo Karangwa. Nubwo ko ibintu byo muri 90 bigitangira Karangwa koko yari ku isonga y'abantu babikazemo. Namushimiye kuba yaremeje ko yankurikiranye nyine kuri tere koko kugeza ikayonza ko ibyanjye byose abizi niko yabyivugiye.
Ariko niko kazi yarashinzwe ko kuneka bya gisirikare.
Oya rwose ibyo rwose ndabyemera kandi yaragakoze ariko nagira ngo mbabwire ako kantu yose yabuga ari kumusharija avuga ati ni wewe wa dotoni initiative kimye abantu baza muri ka Kigali ariko rero ibyo ngivyo ntabwo ari byo nashaka kugira ngo mbe namubwira kugira ngo mbimwibutse kuko nabonye nawe
agira mvuga akantu gato uje kuguma hamwe hari gihe mikro igeraho ijwi rikajya kure mbabari uhindukiye sinzi kuba bigenze cyangwa hakazamo na za parasite kuburyo umuntu yumva haraho bitavuga neza ugerageze kuguma hamwe
ugerageza wenda kuvuga
no kuguma hamwe no kuguma hamwe
ubwo rero Karangwa ibyo navugaga iyo komisiyo nababwiraga nge nari nafunzwe ariko ibyo Serubuga avuga byanditse kuri ayo mapaji ya 80 y'igitabo cyaneretse nibyo kandi Karangwa ntabwo yavuga ko iyo komisiyo ya selection yarebaga abantu bafite ibyaha n'abatabifite atabizi nuko ubwo yoko rero niba koko Sukira nyarambwiye ibintu wo directeur wa prison avuga ati nta cyaha twakubonyeho Alphonse mari maze gufungurwa nawe yarabimbwiye irimo confirmer ça ari no mu bintu byamuvanye mu buryo mwanya bakamura place pare uriya muntu witwa uriya wamusimbuye Mukamari Verian bakamuvana i Kigali bakamujyana i Nyanza nukuvuga yuko ibyemezo bari barafashe byo kuvuga yuko saba kunza ari umwere ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12 abandi babajyanye muri kuri dosiye rute do leta nta cyaha bari barabonye kuri saba kunza nagira ngo ibyo byumve ari we ari naneretse ubigarukaho ngubu kandi yarabyandikiye mu gitabo cye avuga ko nta ibintu byose bandegaga ntabyo nagira ngo abo bantu b'abanyarwanda bameze gutyo bareko umuco wo gusebanya kuko ni ugusebanya ubwo rero
igitabo cyaneretse wakivuzeho inshuro nyinshi nagira ngo nibutse abatwumva icyo ari cyo kugira ngo uwashaka kuba yabyikurikiranira azabisome igitabo gifite inyito Grandeur et décadence des forces armées rwandaises cyanditswe nyine na Neretse Emmanuel ni ukuvuga mbese ni nko kuvuga yenda Yosefu yanyunganira tukabishyira mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ishema ishema
ukomere cyangwa ubukomere no guhantanduka wenda bw'ingabo z'Rwanda
ishema izamuka mu cyubahiro no guhananuka mu cyubahiro
yego
by'ingabo z'u Rwanda ubwo no kuba byinzira bwoba icyo gitabo kikaba cyandikiwe muri mu nzu y'ibitabo Edition Source du Nil kikaba cyaranditswe mu mwaka
Edition Source du Nil y'imfubyi Habyarimana yitwa Eugene Shimamungu
ego hanyuma kikaba cyaratangajwe muri 2010 nagira ngo nyine abashaka kuba bakurikira icyo gitabo babe bamenya aho bagishakira
rwose
ndumva wakomeza
kandi hakubiyemo n'ibintu nubwo haba harimo nyine aho bashaka kubiganisha ariko ibyo byose harimo n'amakuru nka za promotion z'abasirikare y'abasirikare inyinshi umuntu azibona uko abasirikare nyine bagiye basohoka muri ya mashuri ya gisirikare
yego ndumva nta bitinzeho ndagira ngo ariko azi kwibuka azi gusobanura ha handi nyine ukuntu kuko Major Karangwa yavuze yuko Serubuga atari wamuhaye amabwiriza yo kugira ngo akore iriya dosiye aho ngahoze kuhagera naho ibindi na Joseph Ngarambaraza arakubaza kubera ko nawe ikiganiro yaragikurikiranye
oya nibyo nari ngiye kugeraho igituma nabitangiye ku ntangiriro nuko numvise uriya mugabo nawe atamenya gukurikirana ibintu nkuko nagiye mbivuga nagira ngo nongere kubisubiramo abantu babyumve nuko bayo korero ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 aho komisiyo ministeriyeri yarabaye créée par le président yararimo impanaguyeho ibyaha ntabwo icyo gihe
yagombaga urashaka kuvuga ko iyo komisiyo interministeriyeri na Karangwa Pierre Claver Major Pierre Claver Karangwa nawe yarayirimo yego komeza
byanditse mu gitabo le représentant du ministère de la défense yari Karangwa Pierre Claver
wari uhagarariye ministeri y'ingabo yari Karangwa Pierre Claver yego igwanaguye ibyaha
igitabo cyane rete ntibavugwa wari représentant du ministère de l'intérieur nta nubwo bavugwa uwasesera ye nari mfunze simbizi ariko ibyo nibyo byanditse kandi ntabwo ashobora kubihakana kuko Serubuga ibyo avuga ikindi kandi cya kabiri niba Karangwa yari yarangize umwere icyo gihe neretse mu gitabo mu mapaje 90 gutyo 92 aho avuga abantu bitaga ibyitso avuga ko yarazi dosiye zacu zerekeye discipline na dosiye zerekeye ubushinjwa cyaha afu iyo rero neretse avuze ati saba kunzira ite blanche de toutes ces azikazi cyo ndakoresha iyo terime kuko iri kuri page ya 92
icyo gitabo cyaneretse
ubu neretse
saba kunzira yahanaguweho ibyaha bye byose byaregwaga
ubu neretse noneho agaruka gute kuri ibyo bintu yiyandikiye sicyo bimutumye cyangwa uwo Karangwa agaruka gute kuvuga ngo yakoze dosiye ngo asanga kuko ufite ibintu nyine by'ibyaha ngomba gusobanura ngo nanjye
nari ariko hagati aho ngaho komeza ariko ndibuze kukubaza aho Karangwa Pierre Claver neretse Emmanuel we n'umunyakazo n'impfubyi Habyarimana uriya munyagitarama Karangwa Pierre Claver yabahuriye n'akazo ndaza kubikubaza cyangwa se aho uboneye akanya ubisobanure
oya nanabisobanura nibi none se Karangwa Pierre Claver uriya mwanya yawubonye avuye mu Ruhengeri aho yakoranaga na Zedi yanze kubabwira
Zedi nizigira nyirazo ni protezi
nyirazo protezi bahimbaga Zedi
yego
ako binyibukije rimwe mukungwa yakinye na ntuza na mukura turi butare mukungwa nyine yazanye na ntuza na prefe na Karangwa akavura kamaze guhita tugiye kubona tubona prefe agiye muri fase inyuma y'izamu ry'umuzamu donende z'ikipe Karangwa afata ikote agenda murojwanya abantu barumirwa muri stade batangira kukiriya
abatwaje ikote muri iyo mvura
oya imvura yarimaze kuhita ariko yamushyiriye ikote
urahamya ko Major Karangwa yaratwaje zigira nyirazo ikote
yamutwaje ikote agenda mwomi inyuma yiruka nkaho ari umukurera abantu baravuga bati jyama isuka ofisiye asigaye ari ordonance bamba ari gare de corps ya ntuza kurerwa ntuza wa prefet tibiya bintu nibiki
kurere wasobanura bari batwumva kuko bose bataze igisirikare kurere icyo bifusobanura
kurere ni umuntu nyine navuga nyine utuma ibintu byose wari umuntu
umusirikare mutoya ubugaragiye
mu ofisiye mutoya nyine umira gutyo
birashoboka ko umuntu w'umuofisiye birashoboka ko umuntu w'umuofisiye yagenda twaye ikote ry'umuntu w'umusivili wari prefe wa Ruhengeri ese ubundi major Karangwa ubwo icyo gihe yaba yari yaje mu mupira wa Mukungwa n'abaturutse mu Ruhengeri cyangwa
Mukungwa na Mukura kuri stade Huye
cyangwa nawe yaje aherekeje prefezi gira nyirazo cyangwa yakoraga ibutari icyo gihe
oya icyo gihe haje aherekeje prefezi gira nyirazo aga kwa prefezi gira nyirazo yahamaze iminsi cyane bame antake komanda wa grupo ma y'intuza mu Ruhengeri hariya mu Ruhengeri numvise ari ku president yarahereye igihe ari chef de service de l'enseignement général au ministère de la défense ariko ibyaza kubabwira kandi aho ngaho igituma yanze kubivuga nyine nibyo byose ariko
urashaka kuvuga ko kubera kwitwara neza harimo gutwara ayo makoti nyine mu gihe cy'imvura ari byo byamuhesheje umwanya ukomeye kuko ni umwanya ukomeye cyane wo kuba maneko muri ministeri y'ingabo z'igihugu urashaka kuba ibyo uvuga
oya ibyo ngibyo birumvikana nta kindi cyamuzanye hariya urumva ko zigira nyaraza ari wamushakiye umwanya akabwira muramuwe ati uriya ni umwana mwiza kandi nawe yarabyivugiye ko
ziranyura muwe Habyarimana Juvenal wari ministri w'ingabo akabana president w'igihugu akabana chef d'état major n'ibindi byose
nawe yarabyivugiye muri voice amavera bikavuga ati ziranyaruzo yari inshuti yange atari ko hari byo tutavuganaga ariko baratemberaga nkuko yavugaga ubanza muri voice of america yavugaga ko yamweretse ahantu abantu bagomba kuba barahambwe bavuye muri muza muri voyage bari ku bari muri weekend cyangwa bagiye gusoka ibyo rero tuvuge na byikota nyine ubwo nabyo zabihakana nyine nk'ibyo kuzi wanje ariko ikindi dukomeza ibyacu kuko icyo nashaka kuvuga ubwo ngezeho dossier yarababeshye ngo we ngo dossier ngo ministere yahereye ku bintu ngo yumvise ngo byakuru Marisiale ngo aragenda ngo proposa Colonel Rusatira icyo gihe wari umukuriye ngo aravuga ati abantu bagiye muri kuru Marisiale kuzabajyanayo bashobora kuzabica nge ndumva atari byo none ngo Rusatira aramubwira ati kora note ibyo yivugira aravuga ati nakoze note noneho igarutse ministre avuga yuko izo amadosiye y'abantu bafungwa nta nubwo avuga asaba kunzi ati ni yajyane muri ntuza muri kuru dosiye rutedo ritaho kugira ngo nyajyane muri kuru militaire bambe muri kuru Marisiale pardon ariko rero nagira ngo mbabwire ko naho arabeshya uretse ko ntazi ubushobozi bwe mu by'amategeko ariko muri kuvuga biriya biganiro Sigisiberi yamwibukije ko igihe kidasanzwe deja cyari cyarasohotse ndavuga mu Gifaransa état de siège rero yari yarasohotse Habyarimana nawe mu mariganya kugwera ko yavuze ko yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kandi adahari yavugaga ko inkiko za gisirikare arizo zizajya ziburanisha abantu mu byerekeye imanza z'inshinja byaha ibyo rero ndakeka ko hari akantu yajusemo kugira ngo nawe agaragare ko hari ikintu yakoze ariko niba yaranagikoze ntacyo cyari kumara kubera iki nuko uwe ko amategeko twari dufite agenga imikoreshereze y'imanza n'inkiko na kode yerekeye ukuntu imanza z'inshinja byaha zikoreshwa bavugaga ko niyo haba état de siège niyo haba hari mu gihe gikomeye ntabwo abantu baregwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu ntibashobora kuburanywa n'inkiko za gisirikare, bagomba kujya imbere ya Cour de Sûreté. Dore nigeze kubabwira ko Kabirigi bamaze kumushyira kuba agomba kujya mu ntuza mu bantu bagomba kujya muri Conseil de Guerre. Habyarimana yashyizeho le membre du Conseil de Guerre ku itariki ya 7 z'ukwa 1990. We yarababwiye ati yewe ibyo bintu bya Conseil de Guerre byo kugenda ngaca imanza ntabwo zabikunda. Abantu barega ibintu by'ibyaha contre la sûreté de l'état bazaje muri Cour de Sûreté de l'état. Ayo niyo mategeko twagenderagaho. Karangwa nizeye ko yayize cyangwa zabaza abandi, ariko amenye ko icyo gihe Perezida wa Repubulika ntiyashoboraga gushyiraho la Cour martiale. Yayishyize muri cya gihe cya ntuza ashaka kuburanisha Kayibanda n'abandi bazize ubusa, ariko nabyo bagomba kuba icyo gihe amategeko yagenderarwaho n'Abanyarwanda. Dekreri yakozwe na Perezida icyo gihe nayo yari ikoze mu bintu bidakurikije amategeko. Niko mbitekereza, icyo ngicyo ni yaferifi, ariko ibiri yavuga rero ngo yashaka ngo kugira ngo abantu ngo batazaturasa, urumva nibyo banatekerezaga ngo tujye muri Conseil de Guerre ngo ntibazaturasa. Ibyo rero nyaruka noneho njya kuri dosiye, kuko ndabona amasaha wa mugani ari kugenda. Nababwiye ko ku itariki ya 6 z'ukwa 12 komisiyo arimo yaravuze ati uyu muntu usaba kunzi we numwere. Karangwa yakoze raporo, ayita raporo ariko ni procès verbal de renseignement. Nkuko abyivugira ubwe, procès verbal de renseignement ni ibintu gikusanya bya dosiye, ufata ugasoma ibintu byose biri muri dosiye, hanyuma noneho ukaba ugomba kuvanamwo ibintu ushinja umuntu ukurikije amategeko ahana mu gihugu. Ntabwo ushobora kubikora udafite amadosiye yose. Igituma rero ya mugabo abeshya, we iyo procès verbal de renseignement yayikoze ku itariki y'umunani z'ukwa 12 miri n'obusando nati 1990. Ayikora rero nagira ngo mwibutse gutya, ayikora ku rupapuro rwa mbere, yayikoze akurikije ibintu yagiye kubaza abajandarume. Ndibuka ndi gusoma dosiye yanjye, byari biteye ubwoba kandi binashekeje binababaje. Bafashe abasirikare bo muri gendarmerie bagomba kuba barabashyize mu ishuri, barabwira bati uwo mugomba gushinja asaba abakunzi kuko tugomba kumwica. Igituma bivuga ni iki? Nuko wasangaga umusirikare avuga ati nabonye asaba abakunzi aje mu ijipe, undi ngo nabonye asaba abakunzi ari mu ivatiri, undi akavuga ngo asaba abakunzi namubonye afite imbunda ya rutura twita mitrailleuse à gaz yitwa mag, undi akavuga yuko yambonye ngiye ikibungo, undi akavuga ko yambonye ibintu binyuranye biteye ubwo. Wabonaga nyine ko ari abantu babwiye bati turabadigita ibi bintu mu bari byo muvuga. Iyo procès verbal de renseignement rero bitaniye n'ibyo Karangwa yabeshya abantu bumva radio yanyu, kuko no muri procès verbal yakoze kuri uwo munsi ya umunsi wa munani ku itariki ya 12, Karangwa avuga ko hasigaye kubona deklarasiyo z'umuntu witwa Major Musonera n'umuriyetone witwa Niyitegeka n'umupromiseri Jean Major witwa Mbaraga n'umusirikare witwa Munyakazi. Igituma rero mbabwira yuko ibyo bikabije, uziko yababwiye ko yakoze telegramu akabwira ta Major ngo niyohereze dosiye y'abasirikare bari barafashe b'amashumi yanjye. Iyo dosiye ikaba yarakozwe na Nzuone yemeye ko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10. Anavuga ko iya gendarmerie nayo bayitumije ari hari noneho agakora ikusanya agakora procès verbal de renseignement yamara kuyikora akayohereza muri parquet général muzamubwire rero yuko numvise avuga ngo ibipapuro mvuga ngo nzabyohereze ntabyo nzohereza nzabishyira mu gitabo nzabishyira mu gitabo nzandika kuko ubundavuga naho ubundi amenye ko mwibutse neza ntabwo ari ministeri ya transmise dossier muri parquet général umuntu wa transmise le dossier ni umuntu witwa Serubugarura yabikoze ku itariki ya 13 z'ukwa 12 muri 90 ni ukuvuga
nyuma yohereza muri parquet général iyo ibyo bintu bya byakusanyijwe na Major Karangwa ari byo ushaka kuvuga
Karangwa avuga ko yabikusanyije urabyumva
yego
avuga ko yabikusanyije ariko giye icyo mvuga kandi nagumye kuvuga nuko ari Serubuga wabimubwiye kuko iyaza kubwira ko atari we wabimubwiye aba yarakoze procès verbal de renseignement nyuma y'itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 muri 90 we yayikoze ku itariki ya 8 kandi kindi iyo barwa itanga dossier ya Serubuga Serubuga muzi yuko nyine ari umunyaryenge nyine yagumye kugenda mu kigare cy'icyuka cya Byarimana akajya sinya ibintu byose peo aruruke ibyo bintu Serubuga nyine nkuko twabivuze ari Serubuga nta Byarimana ari kimwe ariko ubundi ubugome bukomeye iyo barwa yandikiwe mu biro bya mbere ibona ibintu bigomba kuyishaka byo mu biro bya kabiri kandi iyo barwa yagomba kwandikirwa mu biro bya kabiri byo kwa Colonel Nsengiyumva sinzi niba mubyumva ariko ni ibintu bikomeye aha nashaka kuvuga yuko iletre ifite nimero 2184 yavuye muri Etat Major d'Orarume bari officier .2.3 yagombaga kuba yaravuye mu biro bya kabiri ariko ntabwo ariho yavuye yakorewe muri biro
bya kabiri ni biro by'iperereza by'igisirikare
wabyumvise ibiro bya kabiri ni biro by'iperereza nuko waye uko rero ahubwo yibarwa igitangaje cyayo yagombaga kugera muri parquet général ihise kuri ministre de la défense
iyo rero ngiye igihugu ari we Habyarimana Juvenal
ministre de la défense ari we président w'igihugu Dabori iyo barwa ntabwo yigeze igeraho muri dossier baje gutransmeta muri kwa procureur général iyo nshaka kubabwira hari su couvert du ministre de la défense aho kugira ngo basinyishe rusatira cyangwa Habyarimana bajya kubwira Nsengiyumva wari ufice cache ya conseil d'ordre kugira ngo ashyiremo cache
nguko kwiyumva ni wari ushinzwe iperereza rya gisirikare
akabumunyaka iperereza rya gisirikare kandi ku itariki ya 7 z'ukwa 10 niwe bari bagize ari president du conseil d'ordre
akaba ari umunyakazi Nsengiyumva na Tore
akaba ari umunyakazi uko nababwiye ko conseil d'ordre yari kuriwe na ntuza na colonel Nsengiyumva na Tore abajije bari kabirigirira bahufite bari bafite amapete ya majoro abari bajije Cyprien n'uwitwa Setako Ephrem wo mu kazu nawe na Karemera Karori urumva rero uburiganya bw'abari abantu uriya muntu uvuga ngo yakoraga akazi ni gute uyabwira abanyarwanda bose babumva ngo ni ministeri ya transmise memo ni yavuye kwa Serubuga batarigeze bayisinya barashyizeho kashe itunzwe na ntuza na Nsengiyumva na Tore mbivuga rero kandi birumvikana abantu bose uburiganya bw'abo bantu birumvikana ko babikoze bazi yuko bazatwica nyine ibintu byose ntibizaboneke ariko Imana nsenga niyo yampaye kugira ngo ibi byose mbe nkibifite ubu ngubu nyine nk'uko yigamba ngo ntiyaje iwanjye ubu ngubu arigamba ngo nabaye inyenzi kandi bende b'imfubye abahabyarimana baravuze bati uwo muntu ni umwere
ndakomeje ngo uti ngo wahushije amahirwe ngo kugaruka mu ngabo
oya ibyo ntabwo reka ndangize
icyo nacyo ni ikibazo koko cyavuzwe ko atashatse gusubira mu ngabo ngo bisabe kimwe nabandi basubijwemo ubwo turakigarukaho nabanze arangize hari ariko nagira ngo gatoya yenda kugira ngo abatwumva barusheho gusobanukirwa n'iri yaba ruvuze iri yaba ruwa nagira ngo mbabwire ko muri radio ishakwe tuyifite kuko yanditswe ku itariki 16 z'ukuboza 1990 yandikwa iturutse nyine muri leta majoro yohererezwa yari igenewe mbese procureur general w'urukiko rw'ubujurire rwa Kigali ikaba kuko yaragombaga kunyuzwa kuri ministre w'ingabo z'igihugu iyo baruwa turayifite yasinywe na colonel Serubuga mu izina rya Habyarimana Juvenal wari nyine chef d'état major iyo baruwa tuyifitiye kopi nibyo nicyo nagira nongereho akomeza ariko kanyarutse kubera ku gihe kiriho kirazucika
ye ubwo rero nkuko nabibabwiraga uwo Karangwa ari gukora dossier ibyaha byari byarabuze noneho yarabibonye yashakiye ibyaha bitatu muri ibyo byaha bitatu bibiri byagombaga kuncisha umutwe icya mbere yandegaga ko ngo nahungabanyije umutekano w'igihugu ngo ngenda ndemoraliza la population
ibyo rero batesha morale
ngo njye
ubatesha morale nyine abaturage nyine utuma abaturage bahungabana
ikindi kabiri icya kabiri yavugaga ngo nihaye ngo kujya ngo kuri marisha y'i Rwamagana ngo hanyuma
isoko ry'i Rwamagana
ku isoko ry'i Rwamagana ngo mbwira abaturage ko byakomeye ngo nukuvamo ngo hanyuma abaturage barasandagurika bagira ubwoba bariruka hirya no hino ngo mvuga ko umwanzi hagiye iyo ngingo ni ingingo ya 2017 igitabo cy'amategeko ahana ya mbere yari ingingo ya 159 igice cya gatatu icyanyuma wumve abo bantu ngo bakoraga ranse nyuma ni ibintu yavuze ngo nishe ntuza akazi ka gisirikare ingingo article 462 iyo article ivuga iki ivuga ibyerekeye umusirikare uri kwizamu ngo nari kwizamu ngo hanyuma ngo ntizamu wumve rwose nk'uwo muntu ni nabyo nyine iya mfubye Habyarimana nawe neretse yanditse mu gitabo cye ngo bamfatiye I Kigali ngo nabaye deserter none n'uwo nguyu abikora urumva ko ari neretse ibyo abwirwa na Serubuga na Karangwa ibyo yakoze icyo gihe muri 1990 biragara ko bakoranye kuri dosiye yanjye koko barabizi ibyo bagendaga babeshya aho rero nagira ngo ndangiriza aho ngaho sitabwo njya no muri ntuza muri detaye nagira ngo mbabwire ko iyo dosiye amaze kuyikora kandi azi neza yuko komisiyo yari irimo n'abantu bangahe bandi bari barabonye ko ntacyo nkoze ngeze muri prison y'I Kigali naje kuza kubazwa n'umuntu witwa Ntawumvukiye ari kumwe na Reverian barantumiza icyo gihari mu kwezi kwa kabiri ubwo umwe yari uprezentagara kuri dosiye rute de leta undi ari procureur près la cour de sécurité de l'état kubera ko ari
procureur Reverian Mukame mayari procureur général mu gihe nta Simon Ntawumvukiye yari yaruprezentaga iyo kuru
ye ubwo rero mpagiye abo bagabo babiri baranyicaje barambwira bati sabakunzi biriya byaha Karangwa kurega warabikoze ndamvuga nti ntabyo nakoze abo bagabo barambajije nta kintu basinyishije navuye aho ndagenda maze kugenda ubwo hagati aho ngaho umuntu witwa Nsanzuwera niwe waje gufata flambo nkeka ko la Cour de Sécurité icyo gihe yahise ibyo byaha ivuga ko ntabyo mfite igituma mbivuga ni iki nuko ro dossier bayohereje muri Conseil de Guerre babwira Nsanzuwera bati niba mufite ibyaha bya gisirikare mu murega saba kunzi noneho mu murega Nsanzuwera rero nawe twigeze no guhura ndabimubwira arambira ati nibyo bari barambwiye kuvuga aho kugira ngo avuge ko nta byaha byerekeye ubugambanyi bw'igihugu mfite base rubuga bamwumvisha yuko agomba kuvuga yuko nisha akazi ka gisirikare ntagatunganyije noneho andega ingingo ya 466 yitwa ibintu byo gusuzugura abategetsi ku kazi avuga yuko ntigeze ngeza nkora kazi nakoze ntigeze ngemurira abasirikare kugera mu Mutara noneho andega nanone article 459 article ivuga ngo umusirikare wese ukoze ibintu byerekeye guhunga abanyamutekano w'igihugu agomba kujya gucibwa imanza acibwa bambe acirirwa urubanza imbere ya dosirite dorite iyi article rero na Nsanzuwera yaramvuyaga ku maritikire kuva ku 151 kugera ku 155 ukava kuri 158 ukagera kuri 163 nawe ntacyo yavugaga yanajaga darufu nguko ukuntu hari uriya Karangwa wandegaga ibintu ibyo ngibyo byo bintu biba bivuyeho na kuri dosirite de leta na ntuza na Mukamari Vierene wari procureur general babona ko ntabyo mfite noneho babijyana muri conseil de guerre bigeze muri conseil de guerre noneho Nsanzuwera uwibereye ino nyine wicecekeye abahimbye ibindi ibyo navugaga kuri Nsanzuwera Nsanzuwera nuko baramukoresheje la Cour de Sécurité de l'État igituma bivuga mu ntuza mu mvugo zanjye nuko igihe nahuraga na Ntawumvuki ari kumwe na Mukama urumva nibyo bintu ntibibaho abo bagabo baje kumbaza ari babiri niracyo gituma navuze ko la Cour de Sécurité de l'État yaramvanyeho ibintu z'ibyaha ubwo noneho dosiye bayijyana kuyitwa Nsanzuwera Nsanzuwera dosiye yanjye noneho ahimba ibindi byaha bitari bya bindi Karangwa yagenderagaho ubwo rero amaze guhunga cyaje zino mu Bubiligi nigeze guhura na Nsanzuwera ndamubwira nti ikokoko uriya wize amategeko ati se ko ari basere ubwo bambwiraga ngo mbivuge aturagira ngo byari kumera gute ati nari nifitiye ubwoba ndahungira nti po ubwo rero nkomereza aho ngaho igituma mbabwira bamaze kumbwira ko bamfunze babivuze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 1991 icyo gihe bantumira kuri itariki ya 14 bantumiye ntigeze menya dosiye yanjye ikintu kirimo aho ibyo nanababwiraga nti namenye dosiye yanjye ikintu banshinja maze ndi gusoma dosiye yo muri Conseil de Guerre nagiye kuburana ku itariki ya 27 z'ukwa 1991 ubwo Colonel Buregeya niwe wategekaga Conseil de Guerre ndamubwira nti ndashaka kumenya dosiye nti kandi ngashaka umuntu unyuganira Colonel Buregeya aravuga ati no ati ibyaha bakurega ati ziriya ngingo zirakomeye ati turagufunze umva umuntu rero uvuga ngo yari muri Renseignement General ngo none se umuntu wo muri Renseignement General witwa Karangwa abasirikare b'igihugu baba trained arabu gutyo bi amatiye kuba yica nawe ari kwiyica yavuga ko yakoraga akazi ke kahe ubwo tumaze kujurira rero iyo ordonnance ya Conseil de Guerre twayiburanye ku itariki ya 26 z'ukwa gatandatu 1991 umuntu witwa Harerimana Stane yavugiye imbere ya Ntawumvuki
nawe nduva ari procureur general mu hantu mu bintu
wari procureur general près la cour d'appel yari yaje mu mwanya wa Reveriane kuko Reveriane mukaba icyo gihe wamutegekaga icyo gihe araza icyo gihe ubona komparizaga mu dovara kuri militaire yategekwaga na Ntawumvukiye nanone utegeka kuri dosirite de leta ikongera yari ifite abakonseye Colonel Rutayisire na Colonel Rwanyagasore tugeze mu rubanza uwo mugabo uruprezentaga ministeri publike Harerimana Stanislas yaravuze ati sabakunzi twaragenzuye ibintu byose nta kintu yigeze akora kubyerekeye ibintu byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Avoka wanje Mariseri nshimira hangaha kubera ko yabaye umugabo nawe icyo gihe arababwira ati
nkunde urashaka kuvuga Mariseri banga gatare
Mariseri banga gatare anka bamutumira ubutwari n'ubugabo yagize bwo kwemera kujya muri dosiye yanjye abantu bari ku bangaragura abo bakarangwa n'ibiki byose wakwemera kaza akajya abereka amafuti nk'ibyo nababwiye by'idosiye yakorewe ntuza irwamagana karangwa yagendeyeho ari guhimba ibyaha.
Kuvuga ni iki urabona uruhavuga uko byagenze ukavuga ukuntu wahanagweho ibyaha byose waregwaga ariko ejo bundi muri kiriya kiganiro navuze mu gutangira kino ikiganiro cyo ku itariki ya 13 za kuno kwezi turimo kwa kane Karangwa Majoro Karangwa Pierre Clave arakomeza agira ati
irwamagana habaye nandi marurerwa hari indi kompanyi yacu yarashe kompanyi yarashe bateri ya Musonera ikompanyi imwe ijya ande bandade irahunga habaye ibintu byinshi biteye ubwo birwamagana none urumva rero urumva muri icyo gihe cy'intambara yibonye nk'umuntu nk'aba ofisiye wakuye ibintu nk'ibyo ngibyo abantu batinya gutekereza ko ari wenda tuvuge ari senke mu korone babandi ari abantu bakwanaga n'umwanzi nta kuntu tashobora kubitekereza gutyo ubwo ni bwo se wakunzira yafashwe arabyivugira afatwa na G3 de la gendarmerie wari posiane bagize muri posiane hamwe na Nsengiyumva urumva rero ibyo bintu
ibyo kunse gyumva yarashinzwe iperereza
y'umusirikare deje urumva deja au départ urumusirikare ibintu byo muri yo ntambara byari urumva ni cyaje giteye ubwoba atakaje amasasu aravuze ngo agwe muri ambiscade ngo bayamutwaye niko yagiye abeshya ikindi cya kabiri arimo kubwira abantu mu kigo cyo muri groupe ngo abantu batewe kandi atari byo kubera ko lokatire gatsinzi yagiyeyo agezeyo kuko iramaze kuba ashobora guhita amajoro icyo gihe bashyizeho agiye asanga Musonera cyari Kayonza n'umugabo ati kubavuga ngo urwamagana yatewe ati bimeze bita ndaterekada atahubwo terekanze mu rusange rwa magana araza aramusanga asanga hagati ya Kayonza n'urwamagana nta mwanzi uhari ahubwo ni nawe kaduruva kabaye krepa parisa abakunzi n'undi wari ufite indi kompanyi wari warashe kompanyi warashe batayo ya Musonera ntirwa mvuga ngaho kuko sicyo ntabwo aricyo ndavuga kuri sabakunzi gusa ubwo urumva nyine urumva Vicky iyo comportement yari afite mu gihe cy'intambara urumva nta muntu nakuna atari guhagarikwa setero minimum
icyambere rwose ndakoresha amagambo ye nta na kimwe nkuyemo icyambere wowe avuga wowe icyambere atakaje amasasu aravuze ngo yaguye muri ambuscade ngo bayamutwaye niko yagiye abeshya gutyo ikindi cya kabiri arimo kubwira abantu mu kigo cyo muri groupement ngo abantu batewe kandi atari byo kubera ko le 4 gatsinzi yagiyeyo agezeyo kuko yari amaze kuba chef d'état major icyo gihe ariwe bashyizeho agiye asanga Musonera cyari Kayonza noneho ikayonza noneho aramubaza atese ko bavuga ngo rwamagana yatewe bimeze bite undatireka da ahubwo atireka nze ngusangi rwamagana araza arahamusanga asanga hagati ya Kayonza na rwamagana nta mwanzu uhari ahubwo nako kaduruvayo kabaye créé par sabakunzi nundi wari ufite indi kompanyi wari warashe kompanyi warashe batayo ya Musonera ntirirwa mvuga ahangaha kuko sicyo si kuko si icyo ntabwo ari icyo ndavuga kuri sabakunze gusa ubwo urumva avec iyo comportement yari afite muri icyo gihe cy'intambara urumva nta kuntu atari guhagarikwa c'était le minimum aha rero mfite ikibazo cya chronologie kubera yuko ariho bavuga ngo icyo gihe ngo ibyo uvuga byose ngo byabeshyujwe nuko gatsinzi ngo yahiyiziye ngo kandi yaramaze kugira ngo chef d'état major chef d'état major gatsinzi yabigizwe muri 94 muri gihe ibyo turo tuvuga rimwe 90 wabivugaho iki rero
ye birababaje kugira ngo ufutire ibintu uriya mugabo avuga ni nacyo yituma navuze kugira ngo wenda zongere avuge ukuntu ibintu byagenze icyambere cyo kubyerekeye amakamyo yavuze ko yankurikiranye ku ikamyo nkuko abivuga ngo navuze yuko ngo bayifashe muri ambiscade ngo nubwo nayihaye umwanzi ibyo ngibyo ndagira ngo mubwire kubyerekeye iby'amakamyo uko nakoraga ntabwo ari wampaye akazi nubwo yari manekoloji azaje kubaza koronere muberuka ubaracyariho yari umwe ende mambure wa conseil de guerre ntabwo ibyo by'amakamyo ukuntu nayakoze n'ukuntu nakoze akazi kanje ntabwo yashaka gusuzugura abakoloneri batatu uwitwa koloneri buregeya uwitwa koloneri muberuka uwitwa koloneri ngayinteranya bateranye ku itariki ya 9 ya gatatu y'ukwa 9 muri 1991 bakavuga ko nta kazi ka gisirikare nishe aho ndashaka kugira ngo mbyibutse uwo mugabo ugenda himba amagambo kandi nibyo bya ambiscade avuga sinabivuze nibyo avuga ko navuze muri grupo ya Rwamagana ko ibintu byakomeye ntabyo yarabivuze kuko najya kuvuga se ibyo bintu bitarabaye nababwiye uko ku munsi wa gatatu ntarafatwa uwitwa Mbaraga yavuye mu Mutara azanye amakode agomba gukoreshwa mu maradiyo naramubajije ndamubwira ntese ibintu naguhaye kugira ngo uhe mu Nyarugarama wabigejejeyo ati nabigejejeyo iyo ni ikamyimwe ikindi cya kabiri kugira ngo mwibutse ko yagendagaho ariko agomba kuba atazi kubara nagira ngo mubwire ko iyo kamyo ayo masasu Mbaraga yari afite ni amasasu make nari nohereje muri komanda kompanyi muri operasiyo aho komanda bambe kompanyi Mutara yari iri kugira ngo batabura amasasu kandi ibyo Ngirumatse yarabizi na Serubuga yarabizi ibyo nagira ngo abyiteho
Ngirumatse no rudi ni wategekaga ibiro je 4 nyine ni wari umuyobozi wawe
Ngirumatse ni wari umuyo ni wa wari hejuru yange ni wantegekaga nubwo ako ibibazo byose nagiraga nabazaga guhita mbwira Ngirumatse ibyo rero yarabizi na Serubuga yarabizi ayo masasu yari ngombwa kuko yari ngombwa kugira ngo amasasu agere iyo vuba ayo masasu rero ntiyabuze nkuko umungu bari kubibwira abanyarwanda ikindi cya kabiri mfatwa azumve neza ibiganiro byanjye nari natangiye memo guha abasirikare bo muri kompanyi y'Ubugesera bamwe muri batayoro ya Bugesera yategekwaga na Major Musonera nari natangiye kubaha konserve n'amasasu make nyahabari iki iyo kamyo
konserve ni ukuvuga ibiribwa byo mu makopo konserve no kuvuga bya biribwa by'amasaridine n'ibindi biribwa byo mu makopo
n'ama ubundi ni Colonel BF na Marisaridine twari dukunze
kwa Colonel BF yego
nuko bwa yuko nta kamyo yabuze nta kajya besha abanyarwanda ni nabyo natangiye mvuga nti umuntu koko wo mugabo abantu bakoranye n'abari abantu baserubuga baba beshi nyine bagiye mu ishuri ryo kugira ngo bajye batrafika nkuko yatrafikye biriya bintu y'ibipapuro byajyaga muri parike generale bigaragara yuko iyo somye iki gipapuro ntabwo yabeshya ko rusatira yigeze akibona kuko iyo rusatira aza kuba yarakibonye aba yaragisinyeho cyangwa aba yarateyeho kashi ya ministere de la defense ariko kugira ngo bibe nyine banyibe bazanyice bagombaga kubikora mu mafufuko ukumva rero Karangwa yagombye kunsaba imbabazi aho kuvuga ngo
ariko se mu byo avuga yuko nyine ngo ibyo uvuga bivuguruzwa ngo nibyavuzwe na Marcel Gatsinzi ngo amaze kugera ho chef d'état major urumva atavangavanga
niho nyine ibyo turagira kubigarukaho nanone kubyerekeye bya Karemera avuga yuko yamusobye uriya mugabo tekereza umuntu wakora garance nyuma akavuga ko Gatsinzi muri 94 rukatro gutobera yari chef d'état major ibyo byabaye muri 94 je se urumva koko ibintu avuga ubu ngubu ntabwo wamenye ibyo ari byo nubwo yewe simbizi niba atakibuka ibintu yavuze yagombye kuba umugabo akavuga ati simbizi ariko ntihirwe abeshya ibintu anambeshyera ibintu azi yuko nari umwere kuva bamfata kugeza igihe ngarukiye muri muri arume aha rero nyine birababaje nyine ibyo nagira ngo mbibwire abatwumva
ko mukanya numvise ijwi rya rigiye sinzi niba na 6 beri yabyumvise
ye ndongera nsubiremo navugaga nti Karangwa yagombye kureka kugumya kubeshya kuko ibyo bari barabigishije kubeshya nkuko iri ya regime Habyarimana yari yarisha abanyagitarama ikagenda ibeshya basere bavuga ngo ntibabizi yijya muri icyo Kigali ubuse ko Serubuga avuga yuko ari wowe wafasha abantu akabohereza muri ntuza muri ka Kigali yituma ataba intwara akavuga ati koko Serubuga ibipapuro birahari yewe kugeza igihe nzapfira iba twari mu rubanza nyine wa mugane tujyayo yabagowe yafatwa ibyo rero ajya ceceka ngo rero ndatana si ye mvuga ibyonzi kandi mvuga ibyambayeho ntacyo mbeshya ahubwo we kugumya kubeshya ntacyo bimumarira kandi ahubwo arishyira mu ntuza mu mugozi n'ibintu adashobora gusobanura ye ubwo naba ngeze aho ngaho wenda icyo kibazo naba ngishubije kubyerekeye ibintu by'amasasu n'ibintu yababeshye ngo yakoze dosiye n'ibindi ngo yaproposje ngo kugira ngo kuri Marcial yewe kubaho sinzi niba hari ibindi
y'amasasu mu biganiro wenda bizakurikiraho tuzanira n'ukuntu avuga ngo niyo make yari asigaye ngo yatwara nabi ngo mu byuko ntiwayizirikaho nkuko byari bikwiye ku muntu ngo mu ofisiye bam ngo yandi ngo bari bamaze igihe amezi atari menshi bayatwitse ibyo nabyo tuzabigarukaho ntabwo twabijyamo muri kino kiganiro bayatwitse umuntu atwika amasasa atarabona andi ibyo tuzabivuga mu biganiro bitaha six bell hari icyo wakongeraho wenda tugana ku musozo
icyo nagira ngo yenda mvuge ni ikintu yenda kitavuzwe muri bira biganiro ariko ngira ngo nkivuge nk'ikibuka uriya komanda haguma ayobora gakiriya kigo cya Kirwamagana naje kubona ubuhamya bw'uko yagezeho yaje gupfira ku kibuye niba narabyumvise neza kandi biza kuvuga ko ngo yishwe n'amarozi noneho kibaza ukuntu umuntu w'umwofisiye wari muri urwo rwego yageze ubwo ajya iwabo mu giturage havuka kugeza nyine akaharwarira n'ubwo burozi bari bamuhaye kugeza apfuye ukibaza ukuntu byaje kumugendekera kugira ngo mbese ase n'uciriwe aho ngaho kandi anahagwa icyo nicyo nagira ngo mvuge yenda kugira ngo nk'abantu bavuga bati ko haguma ari ipfundo muri iyi dosiye twavuzeho nta wamushaka ngo atange ubuhamya nagira ngo mvuge ko numvise ubuhamya bw'uko ashobora kuba
yarapfuye wenda kuri icyo kibazo nagusubiza gato
wabo ku kibuye yenda wakivugaho noneho nkakomereza kuko nangiye kuvuga
urakoze wi nagikusubiza gutya kuko buriya ubutegetsi bwa Habyarimana na Serubuga ndavuga ibyo batangiye gukora ibara igihe bafata ku butegetsi babeshya ngo u Rwanda rugiye mu rwobo aba ofisiye bose bagiye bakoresha bashatse kubica bose benshi bagiye bicwa n'imodoka abandi bakabaruga ibyo nagira ngo mbikubwire bariya bose rero ari haguma nawe nicyo cyari kimutegereje kuko ikinamico yi none se wowe sigisibere nawe ngarambe uriya mugabo witwa Karangwa yumvise ko bisha abasirikare bare escorte yange urumva umuntu utegeka ranse nyuma kandi akavuga yuko nta ntambara yahabaye niko avuga nyuma utarigeza akora nkete ngo ayikorere uriya haguma amubaza ukuntu abantu bapfuye urumva hari akazi yarashoye ntabo rero abantu twari dushoboye kugira ubwo uriya muhungu bagombaga kumwikiza kutika kute kuko dosiye bafaburitse bamaze kubona batanyishe bagombaga kureba ukuntu bamwerimina kugira ngo atazavuga nagira ngo mabwire ko n'umuntu wari burugumesitiri wa Rutonde twaje guhura nyuma baramuvanye ku burugumesitiri baramujyanye muri ministere de l'interieur nawe yarambwiye icyo gihe nari kumwe na Mutambo gati ni ibintu bandigise barambwira ngo ugomba kuvuga yuko saba kunzi yavanye mu isoko yahaye muri ntuzi rwamagana gisi nigeze ngera mu isoko undi nawe none wo muri nuza wo muri kabarondo nawe byabaye uko aho bahise babavana ku burugumesiri nuko bayako rero bari abagabo niko bakoraga ibintangaje nyire kuba hagumanye ne baramwishe kimwe nabandi barwanya gasoro ikintu bapfuye nibyo ngibyo
ngarambera kize kwijwi ryagiye ariko numva ritagiye kukugira nakumvaga neza nagira ngo yenda kandi na sori za hiki ngiki nuko nahoze nsoma iriya projet verbal de renseignement no kuvuga iriya nyandiko major Karangwa yoherereje parike kuri dosiye yawe nahoze nyireba ku buryo mu byukuri byinshi mu byo wavuze koko birimo nabibonye muri raporo buriya nawe nashaka kugira icyo yabivugaho ubwo kubera ko nkeka ko ugomba kuba atarayihunganye ubwo nawe umuntu yayimuha ariko icyo nabonye nuko yerekanaga nyine aho yavugaga mbese ngo abatanga buhamya usanga afite urutonde rurerure rw'abantu batanga buhamya kuri dosiye yawe harimo komanda nyine haguma harimo majoro rwarakabije harimo lietona Mporendame harimo kaporali Munyantore hakabamo kaporali Nsekanabo hakabamo umujandarume hanyurwa imfura hakabamo kaporali Ruvuga hakabamo lietona Mporendore akaba na kaporali Nzirumbanje na serija Rwandenze na serija Rurangirwa na kaporali Rusine na n'umuntu witwa Kabiruka wari burugumestre wa commune Rutonde hanyuma nkabona ubwo ni kuri ibyo biri kuri ku rupapuro rwa mbere none ku rupapuro rwa kabiri nabonye ahavuga mbese ahavuga za dosiye nyine yongereyeho kugira ngo kuri parike mbese bashobore kureba kureba inyandiko yashyize ku mugereka w'iyo raporo kugira ngo mbese bashobore kureba uko dosiye yakurikiranywe ubwo nyine harimo raporo ya komanda wa Grupo Makibungo hakabamo amagambo yavuzwe na Lieto na Mporendame n'abandi bose mbese za raporo yometseho inyandiko 17 zari za proces verbal nuko mbese inyandiko mvugo zerekanaga ibintu uko byagenze akanashyiramo na interrogatoire yabo ku buryo rero mu byukuri ndagira ngo mbese nerekane ko iriya note uko bayikoze bashingiye nyine kuri izo nyandiko mvugo zaturutse aho hirya no hino noneho nabo babyohereza kuri parike ku buryo rero mu byukuri umuntu yenda atavuga ko ari Major Karangwa n'ibiro yayo yarayoboye byabihimbye cyane cyane ko harariya maraporo yometswe nayo warayabonye
ndabora ku bipapuro nabo boherereje nk'uko Karangwa yabisabye nk'uko nabivuze ndasaba ko mutagomba kuyimuha kuko nge nzabishyira mu gitabo nasanga yuko ibyo nashyizemo naramubeshyeye icyo yazandike cyo ni icya mbere ikindi cya kabiri iriya proces verbal aheraho avuga niba wabonye lettre de transmission nk'uko namye mbivuga la lettre de transmission yabaye le 13 décembre 1990 wowe yakoze proces verbal de renseignement ku itariki ya 8/12/1990 ikibazo rero kiri ikibazo nibyo yivugiye kuko uko ubivuga ntabwo ariko byagenze nawe ntabwo iriya proces amaze kuyikora le dossier bayohereje muri parquet general we avuga ko ari ministere yayohereje imaze kubaza ibintu bya Serubuga rero yaza kuba yarabohereje dossier yari kubohereza dossier gusa yabari abasirikare bari barabarijwe na zone yemeye iriya proces verbal yakoze ku itariki ya 17/10/2010 bamara kuyibona nukuwa yuko Serubuga nta hantu yari kwaparesa avuga kwa atransmetiri ya dosiye niho rero nshingira mvuga nti niba Serubuga ari wohereje dosiye kandi ari umureta major ari we chef d'etat major ari representador Armel Rwandais nuko Serubuga yari yayimusabye akabikora yamara kubikora noneho Serubuga agatransmeta dosiye muri parquet general abihitishije kuri ministre de la defense niho rero nkubwira yuko
ministre de la defense ujye wibutse buri gihe ko yari Habyarimana ya Juvenal
ye ministre de la defense ari wowe Habyarimana wari chef de cabinet ni colonel Rusati nibyo nkubwira ko ikibazo ni iki ikibazo suko akora procès verbal de renseignement nawe yabajije uretse ko nibyaha yavanyemo abandi baje kwerekana ko atari byo ndongo nduvuga yuko nabwo yapfaga kwivugira gusa ikibazo nibyo yivugiye avuga ati twohereje telegram kubwira serubuga kugira ngo yohereze dossier muri ministère de la défense irahagera ihageze dufata ibintu byahaguma dufata n'ibintu zoneme yarakoze uwavuga ko yakoze procès verbal de renseignement kandi siki sibere nkuko bivuga leba procès verbal de renseignement yakarangwa
kuko yiperereza
avuga ko abaza munyakazi bambe ategereje interrogatoire zo kubaza premier sergeant munyakazi wari opérateur wanje wari premier sergeant munyakazi rya yabajwe na zoneme nukuvuga yuko akora biriya ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 ibyo yiyandikiye nukuba uko le procès verbal izo ngizo yari atarazibona nukuba yuko serubuga wera mu telefone yaramubwira ati nyabuneka ibintu birakomeye saba kunzi yavuyemo wowe fata dossier yari muri parike bo bari bafite bagendeho kugira ngo bavuge ko saba kunzi ari umwere ukore procès verbal de renseignement kuko kuri iyi page ubyumve neza sigisibere nawe Joseph niwa muyifite iyo biza kuba gutyo abasirikare banje bishumi yagomba kubashyira hariya muri procès verbal de renseignement nabo kandika ko agendeye ku byo bavuga ntakabeshye rero ko yakoze synthèse ya za raporo nibyo naho ubundi uko yahimbye ibyaha avuga yuko ibyo abona ari ibyo ngibyo nababwiye yuko byaje guhinduka sanzu wera yivugira ibye nakomeje na mukama yaje guhindura ibye ariko nagira ngo mbabwire ko uwitwa ntawe mvukiye na Harerimana Stan ndibuka mvuye muri conseil de guerre bamaze kuwanyakita ku bintu bya gisirikare
bamaze kuvuga ko nta cyahuru wangwa ku bintu bya gisirikare
icyo gihe ku itariki ya 5 z'ukwa 9 Harerimana Stan yaje kundeba muri prison arambwira ati sabakunzi atupfiki na karango ndamubwira nti ntarumiwe gusa ntinarumiwe nti kandi ibyo narabivuze karangwa nk'umuntu w'umugabo ntiyagombaga gushyira no muri procès verbal de renseignement ibintu bitabayeho ibintu niba koko twaragendanaga ku itariki ya 3 nk'uko bivuga ntabwo nigeze njya muri marché nta kamyo nabuze ibiki n'ibiki ibyo bya transmission nta
kibazo cy'isoko ryo mu Rwamagana
aha rero nizeye ko ntuza sigisibera byumvise ikibazo nibyo yivugiye kandi kuko ni reality impapuro zitransmit ibyo bintu ndabasabye ntihazagire uwo muziha nzabishyira mu gitabo cyanjye uzumva yuko namubeshye icyo gihe nawazigore kugira ngo noneho azandege yuko ndi kumusebya
urakoze cyane waraziduhaye ntabwo tuzazitanga utabiduhereye uburenganzira nagira ngo tutararangiza nubwo twatinze hari inshuti mwari musangiyeho we yari n'umuvandimwe mwari muhuriye mu muryango ari we Boniface Karemera musanzire wawe wadahakana ko ari inshuti ye kandi ko bagabari kumwe cyane basangira aho wavuze ko ntacyo yamumariye muri ruriya mwaka w'1990 ariko akaza kuvuga icyo yamumariye yitiranya amateka mu by'ukuri ko yitiranya amatariki kuko ibyo avuga yamumariye ni muri 1994 hashize imyaka 4 avuga nyine ukuntu ngo yanafunzwe igihe gitoya aho turi muri 1990 ati yagiye mu gitondo avamo ku gicamunsi mu gihe wavuga ko yamaze mu iminsi itari munsi ya 15 agakizwa nuko ministre w'ubucuruzi w'icyo gihe n'ukuvuga Nzabahimana François yavuze ati SGP ya Karemera Boniface nawe mwari wari ufitemo za action wari ufitemo imigabane ati SGP ya Karemera Boniface ni yonyine ifite essence ifite mazutu kandi iyo mazuti ikaba iri muri Tanzania bityo tumufungure ajye muri Tanzania bityo igisirikare kibone ukuntu cyahangana n'ibibazo bya zino nkotanyi zaduteye aho tumwe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Mugenzi wawe rero inshuti mwari muhuriyeho ari we Karangwa inshuti mbi nk'uko mu by'ukuri ho bivuga baravuga ati naramukije ariko akavuga byo muri 1994 indege imaze guhanuka aho nawe ari ikibazo cya kurunuruje nk'uko cyabaye kubyerekeye nyine kubyerekeye Gatsinzi hari ikibazo kuri kurunuruje kubyerekeye musanzire wawe inshuti ye Karemera Boniface wagiye kwivuga rwose magambo make cyane
ariko mumbarire mu minota 2
yego
kuri biriya byerekeye kuregwa ko narahungabanyije umutekano w'igihugu nari ngeze ahantu mbabwira ko Stani icyo gihe yaraje arambwira ati sabakunze hari icyo upfa na Karangwa ndamubwira nti narumiwe
biriya Stani Silas Harerimana
Procureur
Stani Silas Harerimana
Procureur General Harerimana Stani Silas
yego
arambwira ati sabakunze ati rero ati ari mukamare Veriani na Karangwa bo nibo baguhereshije muri ntuza muri prison ati yewe kuva kera nababwiye ko nta kintu mbona kigushinja ati ubungiye gukorera raporo mukamare Veriani ati nubona udafunguye umunsi cyangwa ejo ati uzamenye ko mukama Veriani akigukurikirana ndashaka kukwica icyo giye koko yaragiye nafunguye ku itariki mu gitondo yaho ya gatandatu z'ukwa cyenda ariko icyo nshaka kubwira abanyarwanda niki
z'ukwa cyenda 1991
1991 icyo nshaka kubwira abanyarwanda niki ni ukugira ngo niyama abantu bihaye kugira ngo bajye bagira ubwenge bagende bandika ibintu by'amatagaranyombya mu bitabo babeshya bakabeshyera abantu njyewe mbwire Karangwa mbwire na ntuzana neza ubu ngubu niyo navuga ko ari ingenzi bo cyangwa inkotanyi igituma mbivuga ni iki yewe inkotanyi izataka prizo yo mu Ruhengeri ku itariki ya 23 z'ukwa mbere inkotanyi
zaragiye
ye ndabona uzataka ntabwo bari abantu b'inkotanyi bigeze baza kandi bari bazi ko ndi mu Ruhengeri mfunze nibigeze baza ngo babwire sabakunzi ngo ngwino tugende icya mbere icya kabiri inkotanyi zaratubwiye ziti muze abashaka muzi wacu abashaka kujya kwa Habyarimana mugende bazabica nge ntabwo najyanye ari inkotanyi azibaza aho ngaho inkotanyi ntizaje zimfata nge sinajyanye nazo sinari nzizi icyo ni iki kubona rero n'ubu muntu imyaka 30 après ku bantu ni hari ikiganiro naravuzemo ko n'abari abategetsi b'intuza b'ikigali nta hantu nigeze mbona umuntu aza kumbwira ati ngwino tujye gukorana na biriya ariko rero ndangirize kuri ako mvuge Karangwa Karangwa amaze guhunga ageze muri Kenya hamwe n'abandi ba ofisiye babiri bandikiye Kagame ibarwa narayibonye baramubwira bati twebwe burya twarahigwaga rwose twagira ngo tujye mu ntuza mu ngabo zanyu iyo barwa n'ubundi azabihakana nk'uko navuze yuko yahisi wanjye ariko ibyo arabizi ajya yumva ko umutima iyo barwa nayibonye kandi Habyarimana Manuel nawe yakoze muri ministere de la defense ashobora kuba iyo barwa yayiguyeho ariko icyo nzi ni uko Manuel yambwiye yuko umunsi umwe Kagame yaramubwiye ati se bariya ba ofisiye bavuga yuko bashaka kugaruka yewe nigeze hari abanyarwanda mbuza kugira ngo baze igituma bataza kuko bagomba kunyagikira yewe ntawe ugomba kubwira ngo naze nibaze niba nta kintu biro proje uwo ni Karangwa witwa Neritz amaze kujya mu Rwanda kabiri akaza yigamba ko yageze no muri mese agasangira nabo bantu b'inkotanyi dongo murumva dukeneye abantu b'abanyarwanda bagenda bameze gutyo umwe ubu ngubu asigaye agenda mu Rwanda uko yishakiye hanyuma yatangira akavuga ati ah ati sabakunza ati tubajwe nuko tutakwishe rwose ibintu ibyaha byari bikuriho kandi nawe yandikiye mu gitabo yuko nabaye umwere ku bintu byose ibyo rero babiceceke noneho tujye mu bya Karemera ni muri bya bintu byo kuta bitumvikana bya Karangwa sinzi niba bikora bishaka cyangwa abashaka kugira ngo ajijishe nyine nkuko hari abazi bamaneye ko ariko bakoraga ishuri yize byo gukora mu maneko ubwo ntabwo nifuza kubona naryika ariko kubona ikibazo je nari navuze muri 90 kandi nongere mbibwire yashubije bya 94 ibya 94 rero simbigara kuko nta nibyo nshaka kuvuga je navugaga ibya 90 kandi aho abeshya ye ibyo mvuga ni byerekeye Karangwa avuga yuko Karemera yafunzwe mu gitondo agafungurwa dara premidi ko ntazi note yakoreye ministre aho nagira ngo mubwire ko abeshya kuko n'umugore warabizi kandi na Karemera yarera bimbwiye yamaze nk'iminsi ibyumweru bibiri hagati y'iminsi 10 n'iminsi 15 nkuko wari wambajije ikibazo ubanza ari Yosefu cyangwa Sixiberi ubu guti baramwogoshe kuko none se umuntu yagenda muri avamidi akagura ko premide bamwogoshe icyo ni kimwe noneho
yamaze nk'iminsi 15 hafaho
hafi y'iminsi 15 yamazemo umugore we ari hano yabihamya naho ibyo muri 94 ntabwo ari byo nari mumbajije navuze ibyo muri 90 ibyo kandi navuga wenda ntaza kubyibagirwa ku kibazo cyerekeye integration ubanza nawe igifaransa kimugoye cyangwa atazi ibyo avuga nkuko neretse yavuze ati nongeye kugaruka muri arume 92 hari iteka rya perezida byanditswe ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 92 iryo iteka rya perezida ryavanagaho iteka rya mbere ryari ryarakozwe Louverture zo gutobora 90 ryavanaga Burundi mu gisirikare iryo yari supprimier avuga ko ngarutse mu ngabo ahubwo banjanye muri ministere de l'agriculture ibyo rero avuga ngo maze imyaka 30 ngaragomba kugarukwa ngo sabe imbabazi ngo mumubwire ko agomba kujya mu mashuri kugira ngo amenye ibyo yakoraga n'ibintu yakurikiraga kuko jyewe ibyo avuga abantu bayetegeye banyampame bari baravuye mu basirikare kera je nari umusirikare n'intambara yabaye ndi umusirikare ndi yangi disponibilité pour convenance personnelle na Habyarimana yasinyiye NRT présidentielle ivuga yuko ampaye icyo kiruhuko cyo kugira ngo mbe ngiye hanze ku mpamvu bwite zanye nkuko bari abantu z'aba Pascal yirumatse bari bameze nkuko bagatarayo aho ngaho mfite n'urupapuro rwerekana kuri ordre rubataye ko nari umusirikare birababaza rero kubona Karangwa avuga ubu ngubu ngo ntabwo nari umusirikare ngo narase inishanse ubwo si uwo muntu koko yarakurikiraga murakoze Sixbel murakoze Ngarambe njyewe igihe kimbanye gito sinavuze ibintu byose
wakoze cyane yuko turacyari kumwe hari wende bizagenda abakunzi baradisha kwe batubwira nkuko ahubwo benshi bahari n'ibibazo byatubajije tutabashe no kugerageza ngo tukubaze nagira ngo Sixbel musanga mfura nyine na wagira icyongera rwose tugana ku musozo twanatinza ahubwo sinzi ko kino kiganiro tuzabasha kugikora mu gice kimwe gusa cyangwa tuzagishyira mu bice bibiri Sixbel
nagira ngo ngushimire bwana Joseph Ngarambe nyine kuri kino kiganiro ubuntu wakiyoboye nanashimire Major Bam François Abakunzi kuba yasubije ibibazo twari dufite ibibazo byazamuwe n'ikiganiro twari twakoze ikiganiro cya 12 aho Major Pierre Claver Karangwa yasobanuraga ko ibyo Abakunzi yari yaratubwiye mbere ko ibimwerekeye byari ibinyoma ndumva rero abatega amatwi ibiganiro byacu babonye impande zombi icyo zivuga ndumva ubwabo bazashobora gukura mukuri kandi nanibutsa yuko nkuko tuzajya tubizirikana kandi tukabyitwararika uwari wese uzashaka kugira icyo yavuga ijambo azarihabwa imiryango yacu irafunguye nkaba ngira ngo urubwana Joseph Ngarambe usubirane ijambo noneho uganishiganiro ku musozo urakoze cyane
shuti za radishakwe mudutseze amatwi cyari kiganiro twahaye nyito gutsindwa kw'inzira bwoba X-Far bikomeje kutavugwaho rumwe ikino cyari igice cya 13
mwumvise rero ubuhamya bwa Major Bamus François Abakunzi XFAR igice cya gatandatu cy'ubwo buhamya yasubizaga ikiganiro gishize cyo ku itariki ya 13 za kuno kwezi turimo twa kane ikiganiro twahawe na Major Karangwa Petro Claveri wahoze ashinzwe muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu iperereza rya gisirikare. Major Karangwa rero rwose imiryango yacyafunguye uramutse ari iki kintu washatse kongeraho rwose tuzagufungurira mikro. Nibutse ko ibyo byose byabaye opposition itarabaho kubera ko twatangiye bino biganiro twerekana ko radio inkingi y'impfubyi za Habyarimana yavuga ngo u Rwanda ngo ingabo z'u Rwanda ngo zatsinzwe ngo kubera opposition. Ibi byose kino gihe cyose tuvuga aka kajagari ubutinde ubwicanyi ubutinde ubujura urwango ku bantu bose batapfukamiye MNDCDR bakitwa ibyitso bagatotezwa banywe ndetse bakanitwa ibi byose byabaye ibyo turiho tuvuga kugeza magingo anga byabaye opposition itarabaho amashyaka anganye ni rya MNDCDR ya Habyarimana yaratarabaho aha turi mu matariki gusa atatu ya mbere yitera y'igitero cy'inkotanyi amashyaka ya opposition akaba yaremewe mu by'ukuri ajwi cyane muri yo tariki ya mbere z'ukwa karindwi 1991 91. Shuti mwateze amatwi rero ndagira ngo tubashimire kuba mwadukurikiye kandi rero kuvugisha ukuri kujya impaka tuvugisha ukuri nicyo cyonyine gishobora kuzazahura ruya Rwanda rwacu. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe na Sixwell Musanga Mfura hamwe n'umutumirwa wacu François Abakunzi dushimiye cyane kuko ibibazo by'ingabo z'igihugu bivugishwa ukuri ni ngombwa cyane ntituzanga zari zacu izo ngabo zari zacu ntabwo tuzanga na gato ariko twanga ikinyoma tuvugisha ukuri turebe aho ibintu byapfiriye. Muramukire rero.